likhuluma kukhona okokuqala ekukhanyeni okungcwele akukho wesaba akukho So lihamba izinyathelo ezinyathelo kuqala uNkulunkulu uthemba kususane
konke kusoba iqiniso.